Na kama iko kitu imerudisha nchi yetu nyuma miaka mingi, one ni siasa za ukabila, two is corruption. And Your Excellency, unajua hapa Kiambu tumekuwa na shida, tunaonekana kama tuko na mvutano na serikali ya county. Na najua governor ametuambia mara mingi, nyinyi wabunge fanyeni kazi yenu, muachane na yangu. And I agree with you governor. Na mimi nasema hayo sababu huwa nasema mambo vile yalivyo. Wizi ukikita mizizi, iwe ni Kiambu, iwe ni Nairobi, iwe ni kwa serikali kuu, hatutaweza kutekeleza yale mambo ambayo tuliwaahidi wananchi wa Kenya. Mimi nikibaki nikiongea peke yangu mambo ya Kiambu, nitaongea until the cows come home. Na mimi sitaki kiti ya governor kama Alice. Mimi nilishatangaza yangu tu ni kusema ukweli, sababu mimi ni wa kanisa moja na Rigiji, deputy president wetu.